Nikipandisha mori mizipendi zereu Singeri uchizi, singeri uchenjeu Nikipandisha mori mizipendi zereu Wakituono naleta shobo Na kumbana takabia Usicheze mbari ungarobo Usijoka tununia Wake nukisha leo unacheza vipi Wana kumkisha leo unacheza vipi Wake nukisha leo unacheza vipi Masela mkisha leo unacheza vipi Hivi, hivi Wanacheza hivi, hivi, hivi Wanadasi hivi, hivi, hivi Wanaluka hivi, hivi, hivi
Watu wewe
Watu wewe
Watu woyo
Watu woyo
Nani kasema kwamba singeri itaua ama piano
Mama
Nauliza nani kasema mziko singeri utaua ama piano
We, 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 we
Mana kuna watoto wadogo wanapenda singeri Kuna watoto wadogo wanapenda piano
Yo, Kenny!